mtaji. Bado nina kuhitaji, yeah. Ninaamini Mungu amemshusha dunia, malaika pekee atanilinda amesha. Uzuri wake hata sijufanani na nani, labda wangu mami. Ninaamini Mungu amemshusha dunia, malaika pekee atanilinda amesha. Uzuri wake hata sijufanani na nani, labda wangu mami. Moyo wangu unaniuma sipokona, naumia na sijui kwa nini. Niamini wewe pekee naye kupenda moyoni na naye kuthamini, hey. Baby hello, mwenye sura nzuri njoo, nakuita queen baby girl. Jua wewe ndo wange chumba ndani ya moyo wangu, hey. Baby hello, mwenye sura nzuri njoo, wanakuita queen baby girl. Jua wewe ndo wange chumba ndani ya moyo wangu, hey. Tusijali kuchekwa, amini ipo siku nasi tacheka. Hello, wambea siku pe pressure, wameahidi penzi letu kushusha. Hey, hey, tusijali kuchekwa, amini ipo siku nasi tacheka. Hello, wambea siku pe pressure, wameahidi penzi letu kushusha. Hey, hey, moyo wangu naniuma sipokuona, naumia na sijui kwa nini. Niamini peke naye kupenda moyoni na naye kuthamini, hey. Baby hello, mwenye sura nzuri njoo, nakuita queen baby girl. Jua wewe ndo wange chumba ndani ya moyo wangu, hey. Baby hello, mwenye sura nzuri njoo, wanakuita queen baby girl. Jua wewe ndo wange chumba ndani ya moyo wangu, hey. Baby bado mimi nakuhitaji, bado mimi nakuhitaji, baby bado mimi nakuhitaji, yeah, yeah. Bado mimi nakuhitaji, yeah, yeah. Baby hello, mwenye sura nzuri njoo, nakuita queen baby girl. Jua wewe ndo wange chumba ndani ya moyo wangu, hey. Baby hello, mwenye sura nzuri njoo, wanakuita queen baby girl. Jua wewe ndo